kids for money.
Don't talk like one of them. You're not.
Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me.
Yeah, yeah. Dark love. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah.
Lakini God akatusave kutokana kwa judge. Right alikuwa na tujari every day. Tukihaso juu chini ili tufupisha night. Akina ronda walitucheka eti tujue kupiga mistari kwa game. Tukasema no problem, but God akatushow. Bado kuna time ya taranta yetu kufika kwa game. Hatukuamini ati best friend wetu anaweza tucheka at we don't know English. But to give what to the ku work hard. Had God akatu bless. Kutokana na wengi wenye tulisaidiana ku grow mistari. Kumbe secret ya life ni kio, tuliangaliana, kuaminiana. Tulipo grow pamoja, nilidhani tulisaidiana. Kumbe walikuwa na spy, taranta zetu wa take over. Ndiwa to play kama sucrose kwa glass. But sisi ni nani, hatuku think wrong side. Kama ile movie ya long time, si lazima to light strong light ya kunyutro maneno. Yeah, aha, yeah.
Girl, you know everything about me.